gakurira madadi timae una warianyo kuwaro we we kiro do tiga kurira madadi timae una warianyo kuwaro we
tayo tona penda kuria dana unaulizo kautezana tona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana atiwe ni kichwa mbaya nati leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
hainishtui lakini nimeshtuka weni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtui na yo gari ya dadi haunishtui na yo pesa ya mami toka hapa toka nani unaturingia vile umeomoka juli toka kayole squeeze unaishu moja how to stupid toa ufala hapa
na koshia dem yako mindio mop stick aikosi pia nyim na ni copy julio zikiisha mindio choki na wendio chali ama weni kadem chunga dem yako minta kapeng abiro chwadi mindio matek mpek mpek ndo simwage mate check check ndasi kule kake
kigodo tiga kurira madagi
kuria dana unaulizo kautezana tona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana atiwe ni kichwa mbaya nati leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
Majaba man na siezi katema kashada na ka glass ka kupima fix your makeup hita pangu za demira see you later wezi mzing wezi king ataka ni kukazo si kazi kunyi weni mtaro nilizamo siku je 2 weeks na wawo ni judge tu sana na hawalipwi na mangezo be like
vitisho highness to uui muda utajua hauju uui mtu anakujua kama choo ya gava mbogi yako inaka fruity sana no wonder manzi yako ananivuti yanga address me vile una dress your father
kibodo tiga kurira madadi timae una warianyo kuwaro we
tayo tona penda kuria dana unaulizo kautezana tona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana atiwe ni kichwa mbaya nati leo nitaka dawa unapenda mama sana napenda giwa sichana
mguru wenka lidonyo na matire za mafinje senior chicken in kako inde kamepatana na sponyo kako njite mission mister kametekwa kite top 10 kalifuka side za continent
meza mbili mbili ni ma
supplement kamyomoka kalipatch ndio ni marinate niko ngiri ngiri hini monument
kigodo tiga kurira madagi timae una warianyo kuwaro we
tayo tona penda kuria dana unaulizo kautezana tona penda kunyonga sana na upenda giwa sichana atiwe ni kichwa mbaya nati leo nitaka dawa unapenda mama sana na upenda giwa sichana
Juma babo sene babo falala Juma babo sene babo falala Juma babo sene babo falala La 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 Juma babo sene babo falala Juma babo sene babo falala Juma babo sene babo falala La 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 la